kivogere kumuyigogo musajja Serugo Hussein onagamba nti yakuta omwambi ono kigambibwa nti yakuta omwambi oyo omwoji n'akutonga mukazi we Natukunda Smile emyaka 25 ate era amutirewo kitegeeza ndi Serugo ono aludde nga nenengana ne muganzi we olw'obutakwatagana bw'omwagamba nti ng'omu naddala omwami alumiriza omukyala okubuusa okugula enju ate nga n'omukyala amulumiriza okusamba enzigi z'abalala byonna biddiringana ku bwenzi kwe kubuka ensalo Serugo okutuuka okufumita muganzi we Kyambe Natukunda Smile ku lunaku olwa Idi yasooka kuwamba essimu ye ne yeetegereza ebirimu ebyamuviirako okujuuka.
Omulambo gw'omugenzi gwaggiddwawo ne gutwalibwa mu ddwaliro e Kiboga. Statements zaakoleddwa okuva ku baalabye ebyabaddewo era ababaddeko ne kye bamanyi ku mbeera y'abantu bano ababiri. Kya nnaku nnyo nti Natukunda Smile yafiiriddwa obulamu bwe mu ngeri eyo. Abadde babamanyi batukakasiza nti bano baludde nga baneneŋŋana ng'omwami alumiriza omukyala obwenzi era kino kye kyamuviiriddeko okuva mu mbeera n'afumita omukyala ono n'amutta.